ngithakulaleli zama ukwenza iplan angibambeki bethi izinja zami masambeni uzodlala ngami ungangiphapheli masambeni 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 angibambeki angibambeki
Me and the homies, yeah, we going in. Big bag, big plans, yeah, we going in. Izinja zamba funi male ning ning ning. Work hard, play hard, yeah, we do it for the talk. I ain't getting young. Bitches in your zombie, yeah, we do this shit. All I said, I told ya. Please don't hate on me. Watching on your shorty, yeah, ufu nuzanza me.
Sune mine, yeah, me talk lale. Zamu ngenzi plan. Angibambeki bethi izinja zami masambeni uzodlala ngami ungangiphapheli masambeni 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 angibambeki angibambeki
yeah ingane zingithanda plan zingibiza uMandoza ekuthi nawenza iplan sola imimosa ingathi awu-understand ngifuna nje ukubola Usune mina slali kali kwiloma Celo nga titizel bono sos costa Ubeke mangithole imali uthengi la costa
Usune mina Yeah, ngithakulaleli Zama ukwenza iplan angibambeki Bethi izinja zami Masambeni uzodlala ngami ungangiphapheli Masambeni 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 angibambeki angibambeki